rome wale on
ko fekke ta do nini wona sama kala
ba hari me yali to dum do no wayi do ni
ni so todi ko sede gondi futorebe lawol labbe tumbi sare ka ngure demal lolli ko fi ko kilometer aji sappo jeedi woni cadele de fengera dudde yimbe heewbe no walde maggol saabu mu lawol ko yirbugol meter amadou julde balde salu kamara oto jani be jogi balde hido lettade ka lawol afia tumbi jamma e nyalorma hido rondi ko bonata
ko ko gila hanke 12 heures mi iri do ko mami heba ka podolan ko no mi hebali tan ko do me wali hanke gila ndungu ndum fuddi ko ni me fewndori do
bay depi hanki men ari hando men kali do men wali do men golli men defani me hebana ko men defa passe me yawno da fi lubagol benno benni men kembo ala ledde ala men wali do goto men nyama na o leru ni
kala wo ngeriya be timbi ka yona kilometer aji no gay leydi hajja kajjatu hinde jallo ngeewo wo kecce bibbe ledde oto mabbe wawi wadde yontere lumbani
menen ko pombeter o me yeyat men bakki do oto wal pombeter yo ngari utimi madina ngal hewta ka gudron balde jeddi ngal yangade ka lawol do ngal wawali hewtude ka gudron ngeriya me woni obligé jippingol maakiti on wada oto moto hoy joni koy kadi iro maakiti jiamen din no bonde awa do ni ni lawol timmi madina ngol labe do ngol duwa ka tabude ko timmi madina no jogiti doole tambagol be ngureji di mourad hussein ay demal ngal ko timbi gaburi wurude
meter boy dumba ko dogimbe oto ko boyi e nder leydi Guinée kono caɗele fewndiɗe hande labbe timbi o meeɗa yiwde sifa mum
o yi jama ko mowɓi ɗo ko o yi otoje ko neson jaade ko kono hari men yaali tuka ɗum ɗo no wayri ɗo ni e tenen feƴƴuɗo min arno ɗo min waɗi ɗo fosiji syndicat on e njula on min addi beeniije min waɗi ɗo sarsuma a jeenayi tawi nde añande ɓe waɗi sarsuma jeego e tenen feƴƴuɗo ɗo min waɗi sarsuma jeenayi talata min ari min watti ɗo sarsuma jeego mo kala wakkili beru ko wawi kon kono hay fusi e mum ko ɗum woni yaltali gerama kono wawali lawol on heɓaki si gouvernement on jaaɓi ɓe wallito e
Aissatou Cherife Mbalde ɓittare nde addi yankinare makko e ngol lawol
gila ndungu ngu feewdi meɗen lorri lorra wotaka o yi otoje ɗen ko iri kon ɗeiri ɗo foof fayda ɗo min fayda mi wayriyade wona labugoɗo daarol simi hetta ñamali mi accita e argol ɗo soɓe wattali min accita e argol ga fes mi woni ɗo ɓuuri deux heures de tan meɗen daari otoje ɗen no lumbinede ɗe fo ɗe wawali feƴƴude duña maaron kama mo iri ɗa hawirtakita ɗo sonja ko hawa ɗo ɗo mi wayri arde mi wayra arde kadi selle ɗe
takko nde tampere angal laawi jooma oto doginoɓe no wulliri ko feewi ko nun ko ƴantugolɓe jawle e hoore ɗe caɗele Alpha Ousmane Ba VOA Labbe.